subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax isniin ah 23-ka bisha May sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah qaramada midoobay iyo midooda Afrika oo ku baaqay in wadahadallo nabadeed lagu dhammeeyo xasaradaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Suudaan, libaanada Soomaalida Kenya oo dowladda cusub ee Soomaaliya ka rajaynaya inay wanaajiso xiriirka ganacsi iyo siyaasadeed ee labada waddan.
waxaa kaletoon aad iyo aad u soo dhoweynaynaa in madaxweynaha cusub uu aad uga shaqeeyo sidii labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, labada dad ee Kenya iyo Soomaaliya si soo dhoweeyo xidhiidhkana aad iyo aad u wanaajiyo, sababtoo ah hanti badan oo Soomaaliyeed baa joogta, maata badan oo Soomaaliyeed baa meesha degan, Soomaaliya iyo Kenyana ma kala maarmi karaa.
waxaad kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, weliba falanqayn ku saabsan kooxaha Manchester City iyo AC Milan oo xalay ku kala guulaystay horyaalada Ingiriiska iyo Talyaaniga. warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa axaddii sheegay in mid ka mid ah saraakiishooda lagu magacaabo Kornel Sayaad Khoday lagu dilay shirqool dhif iyo naadir ah oo ka dhacay magaalada Teheraan. wakaaladda wararka Iiraan ee u janjarta dhinaca dowladda ee Tasniim ayaa ku warantay in laba qof oo mooto watay ay rasaas ku fureen Khoday, halka wakaaladda wararka isna ay sheegtay in xubno ka tirsan shabakadda sirdoonka Israa'iil ay heleen oo ay xireen ilaalada kacaanka Iiraan. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Tasniim, waxaa Kornel Sayaad Khoday dilay laba nin oo markaasi saaraa mooto, kuwaas oo rasaas ooda kaga qaaday. wakaaladda waxay ku sheegtay Kornelka inuu ka mid ahaa difaacayaasha macbadyada dadka shiicada ah ee gudaha iyo weliba dalalka dibadda ah sida Ciraaq iyo Suuriya. ugu yaraan 6 saynis yahaan iyo aqoon yahaan u dhashay Iiraan ayaa la dilay ama la weeraray tan iyo sanadka 2010. dhowr ka mid ah waxaa lagu dilay weeraro loo adeegsaday mooto. dadka la dilay ayaa ku lug lahaa barnaamijka nyugleerka Iiraan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gaaray dalka Jabaan, waana lugtii labaad ee booqashadan oo ah tii u horreysay ee Biden uu Aasiya ku tago ilaa intii uu madaxweynaha noqday. Biden ayaa laba maalmood oo aad u mashquul badan halkaas ku joogi doon. maanta oo Isniin ah ayuu la kulmay boqorka Jabaan Norihito. labada mas-uul oo xirnaa maaska ama afxir cad ayaa salaan isweydaarsaday. isla maanta ayaa lagu wadaa in uu la kulmo ra-iisul wasaaraha Jabaan Fumio Kishida. talaadadana waxay sarki doonaan hogaamiyaasha Hindiya, Australia iyo Jabaan. waa shir madaxeed ay yeelanayaan 4 waddan oo ka wada tirsan ururka lagu magacaabo Quad. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay qaramada midoobe ee midowda Afrika iyo urur goboleedka IGAD ayaa ku baaqay in ay taageerayaan dhammaan dadaalada lagu gaarayo xal siyaasadeed ee dalka Suudaan. warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
kooxda saddex geesoodka ee garwadeenka ka ah xal u helidda xiisadda Suudaan ee kala ah midowda Afrika, urur goboleedka IGAD iyo howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa sheegay inay taageerayaan dhammaan dadaalada lagu gaarayo xal siyaasadeed ee dalkaasi Suudaan. bayaan ka soo baxay kooxdaasi maalintii shalay ee axada ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la abuuro shuruudo sahlaya in lagu guuleysto geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka Suudaan. Waa in si degdeg ah loo qabtaa hawsha lagu fududeynayo arrimahaasi, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Midowga Afrika IGAD-da iyo howlgalka qaramada midoobay ee dalka Suudaan. Kooxda saddex geesoodka ayaa sidoo kale muujisay sida ay ugu walaacsan tahay adeegsiga xoog xaddhaaf ah oo looga jawaabayo mudaaharaadyada, iyadoo ku baaqday in baaritaano lagu sameeyo dhammaan dhacdooyinka rabshadaha watay ee ka dhacay dalkaasi Suudaan. Bayaan ka soo baxay dhinacyada ku howlan xiisadda Suudaan ayaa baaq loogu diray mas-uuliyiinta Suudaan si ay u joojiyaan cadaadiska, isla markaasina in si degdeg ah loo daayo dhammaan maxaabiista oo ay ku jiraan xubnaha guddiga iska caabinta ee reer Suudaan. Wadahadallada Suudaan oo ay maalgelinayaan kooxda saddex geesoodka ee ka kooban qaramada midoobay, Midowga Afrika iyo IGAD-da ayaa furmay 12-kii bishii May ee sanadkani si looga wada hadlo sidii loo qaboojin lahaa qalalaasaha ka ogan dalkaasi. Kulan hordhaca oo ka dhacay xarunta Unitamisa ee magaalada Khartuum oo ay ka soo qayb galeen wakiilo ka socday qaramada midoobay, IGAD-da iyo Midowga Afrika iyo waliba hoggaanka ciidamada iyo kooxda isbeddel doonka ee dalkaasi ayaa lagaga wada hadlay aragtida ku wajahan golaha sare ee dowladda, qaab dhismeedka xukuumad madaniya, golaha sharci dejinta, garsoorka iyo dhammaystirka nabadda. Ergaga Midowga Afrika Maxamed Al-Xasan ayaa u sheegay TV-ga Al-Carabiya marsii horeysay sida laga maarmaan ay u tahay in kooxaha qaar aan laga saarin wadahadallada iyo in ay qayb ka noqdaan xal u helidda khalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi. Sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso dowlad rayid ah, isla markaasina la dedejiyo aas-aaska dastuurka ee waddankaasi. Ergaga Midowga Afrika ee dalka Suudaan ayaa si cad u sheegay in aan la filaynin in wadahadalka garabyada Suudaan u socda wax ka badan 10 maalmood ah. Suudaan ayaa gashay khalalaaso siyaasadeed oo u dhexeeya qaybaha rayidka iyo milatariga tani bishii Oktoobar ee sanadkii hore, taasoo keentay in dowladda la kala diro laguna soo rogo dalkaasi xaalad degdeg ah. Kooxda isbeddel doonka iyo ururada bulshada Suudaan ayaa wixii ka dambeeyay xilligaasi bilaabay dibadbaxyo ay ku diidan yihiin go'aanka ciidamada qalabka sida ee dalkaasi, kaasoo sababay rabshado gacan ka hadal ah oo dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Siyaasiyiinta Soomaalida ee ka tirsan dowladda Kenya oo ka hadlay isbeddelada siyaasadeed ee ka dhacay Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda cusub ee Soomaaliya ay ka rajaynayaan in ay dib u soo celiso xiriirkii ganacsi iyo wada shaqayn ee Soomaaliya iyo Kenya. Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi ayaa isaga oo ka qayb gelayay munaasabad lagu soo dhoweynayay madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhacday magaalada Nairobi u waramay wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed.
Aad baan ugu faraxsanahay in Soomaaliya ay doorasho nabad ah ay ka dhacday. Waxaan u tahniyadeynayaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamed. Waxaa kaletoon u tahniyadeynayaa madaxweynihii hore oo si sharaf leh oo fiican mas-uuliyaddii wadda ku hayay iskaga wareejiyey, iyo siyaasiinta Soomaalida, sababtoo anagu cabsi badan baa nagu jirtay. Cabsidaana waxay ahayd amay siyaasiinta Soomaalida khilaafka ka dhexeeya ay qaranimada Soomaalida intay iloobaan ay qar ka tuuraan. Laakiinse runtii tahniyad baan u dareynaa Soomaalida oo dhan guusha ay gaareen si nabadgelyo ah oo xasiloon in doorashadu ay u dhacday, madaxweyne cusubna loo doortay. Waxaanan ku guwaabinaynaa dadka in ay taageero buuxda siiyaan sifa madaxweynaha cusub uu guuleysto. Waxaa kaletoon aad iyo aad u soo dhoweynaynaa in madaxweynaha cusub uu aad uga shaqeeyo sidii labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, labada dad ee Kenya iyo Soomaaliya si soo dhoweeyo xidhiidhkana aad iyo aad u wanaajiyo, sababtoo ah hanti badan oo Soomaaliyeed baa joogta, maata badan oo Soomaaliyeed baa meesha degan, Soomaaliya iyo Kenyana ma kala maarmi karaan, oo waxay wanaagga uu yahay in labada dal iyo labada dad ay si fiican u wada shaqeeyaan oo iskaashigooda, ganacsigooda, xiriirkooda siyaasadeed iyo kooda diblomaasi ay aada u xoojiyaan.
Doorashada Soomaaliya oo kale markay socotay ka waran iyo saameynta ay ku lahayd Soomaalida halkan?
Runtii aada walaac badan baa jiray, dadkuna way kala qaybsanaayeen. Laakiin maadaama doorashadii ay dhacday oo ay dhammaatay, iminka waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay isu yimaadaan, gacmaha isqabsadaan, si wada jir oo walaaltinimo ah, kala dambeyn iyo ismaqalna ay ku shaqeeyaan. Madaxweynaha cusubna ay siiyaan fursad iyo waqti uu howshiisa ku qabto oo uu waddanka ku maamulo.
Maadaama aad tahay mas-uul Soomaaliyeed oo dalkan Kenya ah, maxay yihiin talooyinka ama qodobada aad u soo jeedinayso dowladda cusub ee madaxweyne Xasan?
Runtii anigu haddee iguma habboona inaan tala u bixiyo, laakiinse danta guud ahaan annagu waxaa dan noo ah, haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee Kenya degan, in xiriirkeenna Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed ee dowladda Soomaaliyeed inuu yahay mid wanaagsan, mid sharaf iyo wanaag ku dhisan, mid suurtagelinaysa ganacsiga, wada shaqaynta bulshada, dhaqaalaha waddanka iyo siyaasadda labada dal, in ay si wadajira u wada shaqeeyaan oo si fiican walaaltinimo ah labada dal ay wax u wada qabsadaan.
Adiga halkan ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay dowladda cusub ee Soomaaliya?
Runtii farxad bay ahayd, maadaama Soomaalida degan magaalada Nairobi ay isu yimaadeen, aniguna aan ahay xildhibaanka Soomaaliyeed ee magaalo madaxda jooga, farxad weyn iyo sharaf weyn bay noo ahayd inaan isu nimaadno oo aan farxaddaasi iyo dowladdaas cusub aan soo dhaweyno, khaasatanna Xasan Sheekh Maxamuud aan soo dhaweyno. Fursad fiican ayay noo ahayd.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doortay degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi. Waxa uu isla Nairobi ugu waramay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed. Haatanna Britain. Booliska Britain ayaa 126 ganaax u jiray dadkii ka qayb galay xafladihii lagu qabtay aqalka Downing Street xilligii lagu jiray xayiraadii xanuunka COVID-19. Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa la siiyey hal ganaax oo keliya, inta oo la filayay in ilaa 3 ganaax loo jiro. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
labadii caanamaal ee u dambeeyey toddobaadkan, saraakiisha sarsare ee xisbiga talada haya ee Britain ma ay qarsoon sida ay ugu faraxsan yihiin in Boris Johnson hal ganaax oo keliya la siiyey. Waxa ay u dabaaldegayeen inuu mar kale dabin ka baxay. Boris Johnson khibrad ayuu u leeyahay inuu hoggaanka ilaashado. Wax yar kadib mar uu telefoon u kula hadlayay ra-iisul wasaare Boris madaxweynaha Ukraine toddobaadkan, waxa caddaatay hadalkii uu saaxiibadii u sheegayay ee ahaa in aan ganaax labaad la siin doonin. Isbedelo uu ku beegay wakhti habboon ayuu ula jeedaa inuu bulshada iyo siyaasiyiintaba u muujiyo inuu hoggaanka dalka si buuxda u hayo. Johnson waxa uu rajaynayaa in la ilaawo xafladihii dowladdiisu qabatay amin aanay habboonayn oo ay fadeexadaasi saasi ku dhammaato. Su-aashuse waxa ay tahay arrinkan halkaas ma lagu ilaawi doonaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Herari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee xarunta mandaqada Scotland.
Warbixinta la xidhiidha xafladihii ka dhacay aqalka waddankan looga taliya Number 10 Downing Street waxaa la filayaa in iyadoo dhammaystiran la soo bandhigo toddobaadkan. Warbixintan hordhaceedii oo soo baxday bishii January ee sanadkan waxaa lagu tilmaamay ra-iisul wasaaraha lagu canaantay inay jirtay hoggaan la-aan xafladaha meeshaasi ka dhacayay. Wixii intaa ka dambeeyey warbixintaasna waxaa jirtay booliisku baaritaan ay sameeyeen oo waa kuwii ganaaxay 126 qof oo ka tirsan dadka ka shaqeeya daarta waddankan looga taliya Number 10 Downing Street. Waxaa dadka la ganaaxay ku jiray ra-iisul wasaaraha, xaaskii Sakaari, iyo wasiirka maaliyadda Rishi Sunak. Sidoo kale warbixintan oo kaliyata qatartu kuma koobnee, waxaa jira guddi baarlamaan oo baari doonta ra-iisul wasaaruhu sidii uu arrintaas oo kale uga gacan geystay ama hadduu wax qaladaad oo kaliya dambiyo oo kale maaratay uu galay. Guddigaasi waxay ku talin karaan in ra-iisul wasaaraha baarlamaanka laga fadhiisiyo haddii maalmo 10 ka badan oo kale baarlamaanka laga fadhiisiyana waxaa dhici karta in kursigiisu ku leeyahay baarlamaanka doorasho loogu qabto isagoo ra-iisul wasaare ah, ayaa waxaa dhici karta inuu waayo jagada kursiga uu ku leeyahay baarlamaanka.
Maruu Boris Johnson khudbad ka jeedinayay munaasabadii xisbiga talada haya ee madaqada walashka, waxa uu muujiyey in uu yahay guddoomiyihii iyo ra-iisul wasaarihii ay doorteen. Waxa uu ku celceliyey qodobo uu arkaya in dowladdiisu si wanaagsan u maamushay, sida xanuunka COVID-19 iyo arrimaha cimilada. Laakiin waxa uu qiray inaanu jirin nidaam si degdeg ah wax loogaga qaban karo qiimaha maciishada oo kor u kacaya maalinba maalinta ka dambeysa. Laakiin waxaa la sugayaa warbixintii xafladda oo dhammaystiran. Gabadha gacanta ku haysa hawshaasi waxa ay sheegtay in ay qorsheynayso inuu ku jiro natiijada warbixintaas iyo baaritaan lagu samayn doono inuu maran habaabiyey xubnaha baarlamaanka. Dhinaca kale, waxaa jira in dowladihii ugu dambeeyey ee Britain looga digay inuu aqalka baarlamaanku guban karo ama uu dumi karo. Waa culays kale oo iminka saaran Boris Johnson. Dhismahan iminka waxaa dib u habeyn lagu sameeyey sanadkii 1873-kii. Maamulka Boris Johnson ma ku dhiiran doonaan in dhismaha baarlamaanka oo lagu qiyaasay in dhaqaale u dhexeeya 12 ilaa 19 bilyan galayaan inuu dib u dhuso. Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Herri.
Waxaa jirta Cabdiyow, muddo dheer bay soo jiitamaysay arintan in shaqo laga qabto daarta Westminster ama qasriga Westminster ee baarlamaanka UK uu ku yaalo, laakiinse dowlad kastaaba waxay u babacdhigi kari weyday in ay bixiso lacagta la sheegay inay ku kacayso dhismahaas in si fiican looga shaqeeyo, taasoo lagu qiyaasay in u dhaxaysa adigu ilaa 3 bilyan ama 3 kun oo milyan ilaa maayo 19 la sheegayo, ugu badnaa 19 milyan. Waxaa kaloo la diidan yahay muddada xildhibaanada la sheegay inay tahay inay baarlamaanka ka maqnaadaan, taasoo guddi baarlamaanku uu xilsaaray ay soo jeedisay 2018 inay xildhibaanada laga raro oo ay baarlamaanka ka maqnaadaan inta u dhaxaysa 12 ilaa 15 sannadood.
Su-aasha ugu weyn ee kale ee la isweydiin doonaa waxay noqonaysaa in Boris Johnson marin habaabiye baarlamaanka, iyo haddii ay taasi jirto inta ay leeg tahay marin habaabkaasi. Jawaabta ayaana la eegi doonaa saameynta ay ku yeelato hoggaanka Boris Johnson. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
haatanna xamar magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay dood dadweyne oo looga hadlayay arrimo la xiriira federaalka iyo xalka dowladnimada Soomaaliya. Doodan oo ay taageeraysay dowladda Norway waxaa ka qayb galay aqoonyahan, dhallinyaro iyo siyaasiyiin, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheenna Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Soomaaliya oo ah dowlad federaal ah, nidaamkan dadka in badan oo ka mid ah weli si fiican uma fahamsana sababo la xiriira dowladnimada oo 60-kii xorriyadda kadib ku dhisantay mid awoodda meel dhexe ku aruursan tahay balse ahayd dimuquraadi. Hadda oo dalka uu ka soo kabanayo colaado wejiyo kala duwan leh, welina gobollada qaar ay ka jiraan, doodaha la xiriira dhismaha dowladnimadu waa mid furan. Waxaana magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan dadweyne oo looga hadlayay federaalku xal ma u yahay Soomaaliya. Wadahadalkan oo ahaa mid la isku dhaafsanaya afkaar ku salaysan mustaqbalka dowladnimada ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahan, cilmi baarayaal, siyaasiyiin iyo dhallinyaro. Ambaasador Cabdiraxmaan Diinaari oo qaybinaya wadahadalkan ayaa V O A da u sheegay in doodaha noocan ah ay kor u qaadayaan wacyiga bulshada ee ku aadan fahanka dowladnimada.
Doodahan waxay wax ka tarayaan sare u qaadida wacyiga dadkeena, weliba in ay dadku bartaan doodaha oo ay si xor u doodaan oo ay ka doodaan arrin taabanaysa masiirkooda. Waxaa ka mid ah doodii maanta oo lagaga hadlayay federaalku xal ma u yahay Soomaaliya ama dhibaatooyinka Soomaaliya ma xallin karaa, mise waa mid gun u ah amaba ubad dhexaad u ah qaybinta qaranka. Marka waxay ku tusinaysaa ra'yi kala duwan, dadku dhibteen, qaar way taageereen, qaar way yani ka soo horjeesteen oo waxay leeyihiin dan umaaha, qaarna waxay yiraahdeen danay u tahay oo maamulka ilaa degmo ilaa tuulo ilaa gobol gaaraya. Marka ra'yadaasi kala duwan runtii wax weyn taraysa, waxayna dhisaysaa wacyiga dadka Soomaalida.
Cali Maxamed Maxamuud oo loo yaqaana Cali Jiqombe waxa uu maragaasima ka soo noqday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya. Waxa uu ka mid ahaa dadkii wadahadalkan joogay. Waxa uu arkaa in federaalku uu yahay xalka la isugu hayn karo qaran dumay oo dadkiisii ay kala aamin baxeen. laakiin waxa uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in la kordhiyo doodaha noocan ah si bulshadu ay u wada hadasho.
Marka dee waxay samaysay hal micno ka soo qaybgalayaashu fahamkooda iyo nidaamka federaalismka ayaa kala duwanaa. Runtii dhallinyaray u badnaayeen, dhallinyaradan inta badan xilli waxayba yimaadeen dee dowladdii burburtay. Waxaa kaloo jira fakar ah Soomaaliya federaalism kuma habboono oo waa isku af, isku muslim, isku asaad. Laakiin dee in loo baahan yahay in loo fasiro dadka Soomaaliyeed oo laga dhaadhacsiiyo nidaamka federaalismka loo qaato iyo duruufaha ku xeeran. Soomaaliya teedu waxay ku salaysan tahay qaran dumay dib iskugu keenidiisii, kala aamin baxay, kala qaxay, dheena dadku ay ka aamin baxeen dowlad xoog leh. Marka Soomaaliya keedu wuxuu ku yimid bal horta dib u yegleelada qarankii guuldaraysay dumuu ku yimid. Dhallinyarada marka Soomaaliyeed iyo dadkii hore ee ku soo ababay dowladdii kacaanka ahayd oo dhahaya unitary systemkii ayaa waxay u baahan in xaqiiqada ku jirta loo fasiro oo dadku aysan faham badan ka haysan, waan ka fahmay.
Inkastoo weli doodaha la xiriira federaalku ay jiraan, haddana waxay dadka qaar ka walaacsan yihiin sida hannaankan looga hirgeliyo dalka. Bulshada qaar ayaa doodahooda u dhigayay in dowlad goboleedyada dhismay ee jira ay u eg yihiin kuwa xadidaya muwaadiniinta oo u kala suntaya deegaanada. Maxamed Xasan Cismaan waa madaxa hay-adda SMDC oo kulankan ka dhacay Muqdisho soo agaasintay. Waxa uu VOA-da u sharaxay hadafka wadahadalkan uu ku salaysan yahay.
Ka muhiimadda waxa waaye dadka in la fahansiiyo federalismka. Haddii aad suuqa dhex marta, dadka waxaa laga dhaadhiciyey dad isku diina, isku afa, isku culture, waxaasaa dadkii weyna waan run waa la ogyahay. Laakiin iyagoo saas ma qaadan karaan federal system, ma qaadan karaan waa. Marka waa in dadkii laga dhaadhiciyo arrimahaas, maadaama dowladdiiba ay qaadato dastuurkan uu ku jiro. Dadka shacabkii sidii lagu maamuli lahaa federaalka in laga dhaadhiciyo waaye. Haddii kale weli mucaarada saan ubay taagnaan iyo waxay leeyahay qabiilana loo qaybinaya, regionana loo qaybinaya, dowlada dirsaana qaybinaya, dowlada kalaana qaybinaya, waxaasaa shacabka markasta ka dhaadhacsan. Marka muhiimadda waxa waa in dadkii laga dhaadhiciyo in federaalkan dowladda ee Soomaaliya dastuurka ay qaadatay in uu wax jiro yahay, waana lagu qasban yahay in la raaco. Dadka saas muhiimadda doodda saas waa.
Soomaaliya uu hadda ka dhacay isbeddel siyaasadeed. Madaxweynaha tobanaad ee talada la wareegaya waxaa hor yaalla wax ka qabashada arrimo badan oo ay ugu horreeyaan xasilinta siyaasadda dalka iyo xoojinta nabadgelyada qaranka. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis. Haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Aan ku horeyno ciyaaraha Ingiriiska iyo Talyaaniga, horyaaladoodii kubadda cagta oo xalay la soo gabagabeeyey samakaab ayaa ila falanqayn doona oo hadda khadka si toosa ugu jira Cabduqaadir. Manchester City ayaa ku guuleysatay horyaalka Premier League Ingiriiska weliba si la yaab leh. Dhinaca Talyaanigana AC Milan ayaa 11 sano kadib horyaalka gacanta ku dhigtay. Marka Ingiriiska haddii aan ku hormarno, sidee wax u dhaceen xalay?
Waa maadsantahay Nuur. Xalay waxaa la wada sugayay in go-aan laga gaaro labada horyaal ee ugu xiisaha badan qaaradda Yurub. Haddii aan ku horeeyo horyaalka Ingiriiska, labada kooxood ee Manchester City iyo Liverpool ayaa si weyn ugu loolamayay marka ciyaartii u dambeysana waxay la kala yeesheen. Manchester City waxay la ciyaartay kooxda Aston Villa, Liverpoolna Wolves. Marka Manchester City ayaa horyaalka hal dhinac ku hogaaminaysay, marka qasab ayay ku ahayd inay badiyaan si maaragtay ugu guuleystaan. Ciyaar yaab leh ayaa Manchester City la tusay xalay. Kooxda Aston Villa ayaa laba gool kaga hormartay. Horyaalkii ayaa ku sigtaba in maaragtay laga qaado. Kooxda Liverpoolna iyadana waxay la ciyaaraysay Wolves, hal iyo hal ayay ku socotay, laakiin Liverpool way badisay. Waxyaabaha marka cajiibka waxay tahay Manchester City saddex gool ayay ku bedeleen, way soo laabteen, waxay muujiyaan sida ay u yihiin koox difaacan karta horyaalka Premier League oo sanadkii hore ay ku guuleysteen. Sidoo kale kooxda Manchester City waxay noqotay kooxda shan sano gudahood afar horyaal oo Premier League ay ku guuleysteen. Tababare Pep Guardiolana wuxuu noqday tababarihii labaad ee sidaas sameeya. Sidaan oo kale waxaa hore u sameeyey tababare Sir Alex Ferguson oo isaga afar jeer ku guuleystay, shan sano Arsenal ayaa soo dhex gashay.
waayaha
Manchester City hadda waxaa loo tiriyaa mid kamida kooxaha ugu awood badan qaarada Europe.
Way Cabdi Qadir, waqtiga nagu yar darteed ayaan jeclahay inaan talyaaniga aan u wareegno. Marka Manchester City sidaa ayay ma aragtay maalintii ugu dambeysay horyaalka ku qaaday Liverpoolna hal dhibic ayaa lagaga qaaday, faruuryaha ayayna qaninayaan hadda Liverpool.
Aad iyo aad waliba cajiib waa tababare Klopp, lix sano ayuu meesha joogaa, hal horyaal ayuu ku qaaday. Guardiolana lix sano joogaa, afar horyaal ayuu qaaday. Marka taasna fikeed ayaa ah kala duwanaansho aad u weyn.
Waayahay Milan kooxdeedii horyaalka ayay qaaday Cabdiqaadiro, iyana bal noogaga dhaca siday wax u dhaceen adiga oo soo koobay.
In ka badan toban sano kooxda AC Milan waxay muujiyeen wax yaab leh. Waliba AC Milan xalay horyaalka ay ku guuleysteen, si soolo ayay garaaceen. Run ahaantii looma filaynin marka loo fiiriyo kooxda Inter Milan siday u abaabulnayd. Ciyaartoy waaweyn oo khibrad leh ayaa Inter Milan ka tirsanaa, laakiin AC Milan waxaa lagu leeyahay waa iskuwaadka ama ciyaartoydii ugu liidata ee horyaal ay ku qaadaan taariikhdeeda ayaa liyay. Marka loo fiiriyo qaabka AC Milan ay tahay, lagama filaynin ciyaartoyda yar ay u badan yihiin, celcelis ahaan waa wax aad ay u yaryihiin. Marka
Ibrahimovic marka laga reebo iyo Simon Kaya iyo maaragtay Olivier Giroud, inta kale waa dhalinyaro yaryar
lafdhabarku ah, waa ciyaartoyda yar. Markaa fiirisid Timore, Kalulu, Rafaliyo, Tonali, ciyaartoydaas markaa fiirisid, yani waa dareemi kartaa ciyaartoyda yar inay yihiin, xataa Kente markaad ku dartid. Laakiin waxaa khibrad u lahaa Jiru iyo kale iyo Simon Kayer iyo ciyaartoyda lamidka ah Ibn Nasir iyo dadkaasoo kale ayaa maaragtay ciyaartoy waaweyn oo maaragtay kooxda dhinaca maskaxda yani dhiiga kaga shubaya. Kooxdan waxay ku guuleysteen horyaalka inta badan toban sano ayay moogaayeen, dhibaatooyin badan ay soo mareen, ilaa iyo dhowr milkiile ayaa isu bedeshay, mushkiladdeeda waa la xalin waayey. Laakiin AC Milan waxay muujiyeen in lacagta aysan ahayn in koob lagu qaadi karo, sababtoo ah ciyaartoydooda waxaa ku jira nin lagu soo iibsaday $500,000 oo xitaa hal milyan aan gaarin, waana Kalulu oo hadda ahba difaacyada ugu muhiimsan ee Serie A. Markaa fiirisid ciyaaryahan fudud oo aniga hadda si gaar isoo xasuusiyey, ciyaaryahan Lucio oo Brazil u ciyaari jiro kale. Marka waxaa la dhihi karaa kooxdan waxay noqon lahaayeen koox aan la xusuusanin, laakiin horyaalkii xalay ay qaadeen waxaa lagu adlejin doonaa xidigo hore oo kooxdan soo maray sida Frank Prezi, Maldini, Nasta.
Waa mahadsantahay Samakal, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha, iyadoo oo faahfaahsan barnaamijkeena ciyaaraha ee galabta iyo caawa ayaad kaga bagan doontaan. Samakaab, aad baad u mahadsantahay.
Adiga mudan, adiga iyo taageerayaasha AC Milanna hambali ayaa idin leeyahay.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab oo ila falanqeynaya waa wariyaha v o a da wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Haatana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaan aadi doonaa goorma kugu dambeysay heesta garab isii fanaaniinta Maxamed Awes Geedo iyo weliba Jidda Sheekh Bashiir. waa tahay waqtiga oo nagu yar ayaan ku xunnahay inaanan idiin dhammaystiri karin heestaas ay kuda luuqaynayeen fanaaniinta Maxamed Awes Geedo iyo Jidda Sheekh Bashiir. Iyada ayaa ugu dambeysay tan iyo kulanti dambe, oo aniga oo ah Nuur Xasan oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Russia's war with Ukraine is not confined to Ukraine's east. Powerful explosions were heard early Monday in the town of Gorostin, about 160 kilometers or 100 miles west of Kyiv. That report comes from the deputy mayor of Gorostin and one district in northwest Ukraine. Ukrainian news agencies report the third straight day of apparent attacks in the northwest. And on Sunday, the Polish president went to Kyiv to support Ukraine's goal of European Union membership, the first foreign leader to address Ukraine's parliament since Russia invaded. His visit came as Russian and Ukrainian forces battled along a wedge of the country's eastern industrial heartland and the Donbas region. The head of the World Health Organization warned Sunday the COVID-19 pandemic is most certainly not over, despite a decline in reported cases since the peak of the Omicron wave. He told governments that we lower our guard at our peril. The UN Health Agency's Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus told officials gathered in Geneva for opening of the WHO's annual meeting that the declining testing and sequencing means that we're blinding ourselves to the evolution of the virus. He also noted that almost 1 billion people in lower-income countries still have not been vaccinated. In a weekly report Thursday on the global situation, WHO said the number of new COVID-19 cases appears to have stabilized after weeks of decline since late March, while the overall number of weekly deaths dropped. Tedros said that while there has been progress with 60% of the world's population vaccinated, it's not over anywhere until it's over everywhere. This is VOA News. U.S. Southern Baptists have released a scathing report on sexual abuse. VOA's Joe Ramsey has those details. A senior powerful member of Iran's powerful Revolutionary Guard was killed outside his home in Tehran Sunday by an unidentified gunman and a motorbike, according to state TV. Although the guard only gave scant detail about the attack that occurred in broad daylight in the heart of Iran's capital, the group blamed the killing on a global arrogance, typically code for the United States and Israel. The accusation, as well as the style of brazen killing, raised the possibility of a link with other motorbike slayings previously attributed to Israel and Iran, such as those targeting the country's nuclear scientists. There was no immediate claim of responsibility, though, for that attack. Afghanistan's Taliban rulers have begun enforcing an order requiring all female news agents or news anchors on TV in the country to cover their faces while on air. The move Sunday is part of a hard-line shift drawing condemnation from civil rights activists. After the order was announced Thursday, only a handful of news outlets complied with the order, but on Sunday, most female anchors were seen with their faces covered after the Taliban's vice and virtual ministry began enforcing that order. The Information and Culture Ministry announced earlier that the policy was final and non-negotiable. The move recalled the Taliban's last time in power from 1996 to 2001 when they imposed overwhelming restrictions on women. Gangs are fighting each other and seizing territory in Haiti's capital with a new intensity and brutality. That's horrified and frightened many who feel the country is swiftly unraveling as it tries to recover from the July 7th assassination of the president Jovenel Moïse, and the United Nations prepares to debate the future of its presence there. Officials say that criminals are gang-raping children as young as 10, burning civilians alive and forcing schools, businesses, and hospitals to close. The unrelenting brutality has forced thousands of families to flee to their homes after nearly 200 people were killed in recent gang clashes. Recapping our top story, Russia's war in Ukraine isn't confined to Ukraine's east. Now, powerful explosions were being heard in several areas west of Kyiv via remote. I'm Tommy McNeil, VOA News.
morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, May the 23rd, and here are some of the stories we are covering for you this morning. Somalia's new president is starting his four-year term, facing familiar top issues such as the country's political divide and rising attacks by Al-Qaeda-linked insurgent group Al-Shabaab.
Another challenge is, as I said, is the security. The security is a major problem. Al-Shabaab is a major problem. Their demand is to get rid of the foreign forces.
A Nigerian high court has sentenced a Danish national to death by hanging.
Nielsen has been standing trial since June 2018 after he was arrested on charges of murdering his wife, Zainab, and their daughter in their home in Lagos.
In Ghana, economists are calling for stronger fiscal measures to respond to rising inflation in West Africa's second largest economy. We'll have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, Somalia's new president is starting his four-year term facing familiar top issues such as the country's political divide and rising attacks by Al-Qaeda-linked insurgent group Al-Shabaab. Ahmed Mohamed reports from the capital, Mogadishu.
As he settles into office, President Hassan Sheikh Mahmoud faces a politically divided nation, high public expectations, and the specter of Al-Shabaab, which has remained a potent threat since it emerged in 2007. Fawzia Yusuf is a former deputy prime minister who ran for president in the just concluded elections. She says the new president has the uphill task of constituting a competent government given the many competing interests.
Since our system is currently based on tribal 4.5, people are expecting him to choose people from tribes, from different tribes. So one of the challenges is putting together a very strong cabinet which are technocrats, which are not based on tribal, but on meritocracy.
The distribution of power in Somalia is on a clan-based system, locally known as the 4.5 system, where majority clans are allocated majority seats in parliament, while the smaller clans grouped together get the remainder. In the coming days, the president is expected to name a new prime minister who will need parliamentary approval before proceeding to name a cabinet. Besides tackling the political question, President Mahmoud must contend with the security threats posed by the militant group Al-Shabaab. According to Abdurrahman Sheikh Azari, the director of the Mogadishu-based Center for Analysis and Strategic Studies, the new president, like his predecessor, does not have much leeway in dealing with
Al-Shabaab.
Azari says, of course, Al-Shabaab's fighting and attacks will continue as long as they are able or capable of carrying out attacks. Azari says he thinks the opportunities for the president are slim because Al-Shabaab is a terrorist organization, an international organization, and a regional organization. And this means they will not surrender easily. Azari argues that despite the lack of incentive from Al-Shabaab to negotiate due to its successful attacks in recent months, dialogue is still a possible option. He says, I think the government, with the help of international and regional partners, can negotiate indirectly with the sections of the Al-Shabaab leadership who may want to surrender or oppose the organization. Yusuf, too, shares a similar view that the new president may need to consider taking a different approach by opening the lines of communication with a militant group.
Another challenge is, as I said, is the security. The security is a major problem. Al-Shabaab is a major problem. And their demand is to get rid of the foreign forces. In other words, the ATMIS or troops coming from the contributing countries. So dealing with them is not an easy matter. Never in the world has the as rebellions or terrorist groups won, but they still weaken any administration. So I think the best thing he can do is to start negotiating with them and deal with the hardcore groups.
By ACMIS, Yusuf was referring to the UN-authorized African Union transition mission in Somalia. Its mandate includes reducing the threat posed by Al-Shabaab and conducting a phased handover of security responsibilities to Somalia. ACMIS is expected to end its mission in 2024. Having had the packing of most opposition candidates during May 2015, President Mahamud now has to avoid a fallout while ensuring the inputs in place, a competent team to deliver his election promises. Analysts say the new leader could take advantage of the planned return of U.S. forces into the country to foster the war against Al-Shabaab and strengthen the national army. For now, the country is waiting to see who President Mahamud will pick as prime minister. Ahmed Mohamed for VOA News, Mogadishu, Somalia.
A Nigerian high court has sentenced a Danish national, Peter Nielsen, to death by hanging. Nielsen was convicted and sentenced Friday for the murder of his Nigerian wife and their young daughter in 2018. Rights activists who have protested the murder praised the court's ruling. Timothy Obiezu reports from Abuja.
Justice Bolanle Okikioluigile of the Lagos High Court announced the verdict and the sentence for 54-year-old Peter Nielsen Friday at a hearing that lasted more than 5 hours. The justice said evidence from an autopsy revealed that Nielsen's wife Zainab and their 3-year-old daughter died of head injuries and suffocation. She said analysis of Zainab's fingertips showed she had struggled to free herself from her killer's grip, and that traces of DNA found on her skin were consistent with Nielsen's. Nielsen has been standing trial since June 2018 after he was arrested on charges of murdering his wife, Zainab, and their daughter in their home in Lagos. Nielsen pleaded not guilty to the charges. The killing triggered criticism from women rights groups, and they have been monitoring the progress of the trial since then. Activist Josephine Okei Odumekin, president of Women Arise Initiative, attended Friday's session.
It's going to serve as a reference point. It's also going to protect women the more, and as much as possible reduce gender-based violence, which is on the rise. And I'm sure that with this landmark judgment, a lot of people have it, you think?
Okei Odumekin noted the bodies of Nielsen's wife and daughter have remained in the mortuary since their death 4 years ago. Nigerian courts continue to issue death sentences in cases such as killings, kidnappings, or armed robbery, despite a growing debate on whether or not to abolish the measure. Earlier this year, some advocates urged Nigerian authorities to annul the death penalty. Human rights lawyer Martin Obono says strict measures like the death penalty are helpful in deterring crimes.
But in terms of deterrence, I think a lot of people will have killed people if they knew that they will get away with it and just have life imprisonment. And maybe one day the governor will come and pardon you, or the president will pardon you.
54 countries around the world, including Nigeria, allow the death penalty. Nigerian authorities say there are more than 3,000 prisoners awaiting execution, the highest number in Africa. But the last time an execution was carried out in Nigeria was in 2016. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria.
Daybreak Africa continues. In Ghana, the central bank has started a program to purchase local gold in bulk. Bank authorities say that this is an effort to raise the gold component of its reserves as a way to strengthen the local currency known as the cedi, which has depreciated about 20% against the dollar. Ghana, just like many other countries on the continent, has been impacted by several current global events outside of its control, including the war in Ukraine, high oil prices, and supply chain disruptions due to the pandemic. Economists are calling for stronger fiscal measures to respond to rising inflation in West Africa's second largest economy. They say that even though the country has seen some relative growth compared to the previous 2 years, currency depreciation is having an impact on the projected economic growth of the country as local consumers are spending more to buy less. Professor John Gassi is the Dean of University of Cape Coast School of Business. In the first part of our two-part conversation, he tells me that the monetary policy measures taken by the Bank of Ghana may not be enough to make up for the issues affecting the larger economy.
Just like what is happening globally, we have been experiencing upward development in inflation. That translates in food prices going up above the expectation of many Ghanaians. We have also seen the policy rates announced by the Bank of Ghana gone up, leading to increase in lending rates. And in addition to that, we also have a liquidity challenge within the banking sector because of the monetary policy measures taken by the Bank of Ghana, for which part of the deposit that is being kept by the Bank of Ghana, we call the cash reserve, has been increased from around 8% during the pandemic to around 12%, making it difficult for the financial institutions to have funds available to lend to people, even at a higher interest rate.
Last month, Ghana's inflation rate climbed to the highest level in more than 18 years, creating more complications for the struggling economy. Dr. John Gassi says that this has led to an increase in the cost of living in the country.
We have high interest rate commitment, a lot within the country and outside the country that is denominated in foreign currency, putting pressure on our forests. And depreciation has actually been pronounced in recent times, and making general cost of living, cost of doing business, very difficult in the country. We can admit that growth has resumed, especially in 2021 and the first quarter of 2022. We have seen remarkable growth, but that is not enough to accommodate the problem of the Ghanaian economy. So with the announcement of this growth, we are still within the challenge that we are experiencing over some time now.
Now, we saw that the valuation of the Ghana cedi to the dollar has gone down. Inflation is high. Did some of these issues start before the pandemic? Is the economy suffering due to the pandemic, or is just general mismanagement?
Well, we consider the pandemic to aggravate the already difficult situation that we were experiencing before the pandemic. If we take our fiscal measures and their indicators, they were not the best before the pandemic. So we consider the pandemic to aggravate the situation. We do not treat the pandemic at the cost of economic development that we are experiencing in the country.
Now, in mid 2020, the parliament in Ghana suspended the fiscal responsibility rule. How did that impact the economy?
Well, the impact of the economy has been very negative, but there's a history to that. We put in place the Fiscal Responsibility Act in 2018, again, maximum deficit at 5%. But in the reality is that by 2019, our fiscal deficit, the deficit recorded as reported by the country to the IMF, was 7.5, which meant that we violated and breached the Fiscal Responsibility Act a year into operation before the COVID emergence. So the declaration that we suspended the Fiscal Responsibility Act, which is a provision in the Fiscal Responsibility Law, that when pandemic and some of these unexpected natural disasters and co happen, we can activate. But the reality is that we breached the Fiscal Responsibility Act before the pandemic. So as a result, it gives us some license to borrow beyond what was actually to be the amount of money needed to resolve COVID-related matters. We borrowed in excess of 73 billion Ghana cedis in 2020, but the account made by the government to the people of Ghana is to the effect that we spent 8.1 billion Ghana cedis on COVID-related activities. So it meant that we have borrowed far in excess, and when we look at the ratios, COVID was not the problem for our fiscal distortion, but it is just lack of prudence and lack of discipline that actually caused that.
That was Professor John Gatti. He's the Dean of the University of Cape Coast School of Business in Ghana. Tune in for the second part of our conversation later this week. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. Malawi is facing acute shortages of foreign exchange currency, forcing two international airlines to suspend some of their services in the country. As Lamek Masina reports from Blantyre, the situation has negatively affected the operations of many more local and international cross-border businesses.
The latest monetary policy report by the Reserve Bank of Malawi indicates the country's official gross foreign exchange reserves in the first quarter of this year stood at $374.48 million, a drop from $429.17 million in the fourth quarter of last year. The report also says private sector foreign exchange reserves also declined from $425.52 million last year to $391.49 million this year. The situation has led to an acute shortage of foreign currency on the market, forcing foreign traders to halt or suspend some of their operations in Malawi. Muhammad Gafar is the owner of Gafar Travels, a ticketing agency, and Gafar Airlines, which operates flights from Johannesburg to Europe.
I've been unable to issue tickets from Malawi going out to other countries, but we're only issuing tickets from Malawi, from our other offices. Like we have our head office in the UK, we have an office in India, Pakistan, Dubai and Turkey, where we are issuing tickets for people traveling from Malawi. Until this forex issue is sorted, at the moment we're losing a lot of business in Malawi.
Last week, Ethiopian Airlines and Kenya Airways suspended their ticketing system for local travel agents in Malawi, largely because of the shortage of foreign currency. Ethiopian Airlines, for example, said in a statement that the move was because the Reserve Bank of Malawi has been unable to remit money to their accounts due to dwindling forex reserves. So passengers traveling from Malawi on these airlines now must buy their tickets from agents in other countries. Authorities say public hospitals are facing drug shortages because the government cannot procure essential medications. Victoria Mafulirwa is the General Secretary for the Cross Border Traders Association of Malawi. She told a local radio station that the situation has inconvenienced their businesses.
For example, as you may be aware, Malawi does not manufacture packaging material. It has to be imported. For it to be imported, it has to be paid up front. For it to be paid up front, the forex must be readily available, which is not the case at the moment. And so you will see that then impedes or it hinders the progress and processes of every step in the operation of different sectors.
Bechani Chelen is the lecturer in economics at Malawi University of Business and Applied Sciences. He says the problem is largely because of the country's failure to produce more products for exports.
It's owing to our low export base, number one, and number two, the absence of donor assistance. You might recall that the development partners, many of them decided to go out of the country. And when that happened, it reduced the amount that is normally made available to the economy and for foreign exchange.
The foreign currency problems comes at a time when Malawi's major export, tobacco, provides more than 60% of the foreign exchange earnings. Chereni says this year's tobacco exports give little hope of making up for the shortfall.
By the way, we are at the very beginning of the tobacco selling season, but the volumes are not that good. Not many people went into the selling or the cultivation of tobacco this year. And also, you might recall that the storms that came, they actually destroyed a lot of our tobacco and many other farm produce. So that meant that we cannot realize as much.
Figures released this month from Auction Holdings Limited Group in Malawi show that tobacco sales for the past 5 weeks have dropped by 78% compared to the same period last year. Winford Masanjala is the principal secretary for the Department of Economic Planning in Malawi. He says the government is making an effort to address the foreign exchange shortages. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Now it's time for Daybreak Africa Sports, and with that we go to Abuja in Nigeria with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport with the French Open as Tunisian tennis star Hans Dubois was an early casualty on the opening day of the French Open on Sunday in the French capital. Dubois, seen as a potential champion this year despite never having previously got past the fourth round, was the opening day's highest profile casualty when she lost 3-6, 7-6, 7-4, 7-5 to Poland's 56th-ranked Magda Linet. Dubois had won 17 clay court matches in the weeks before the French Open and became the first African to win a WTA 1000 event at the Madrid Open. Dubois came into the event with a season-leading 17 wins on clay, the prestigious Madrid title, and a runners-up spot to world number one Iga Swiatek in Rome. Shortly after her loss, Dubois described the defeat as disappointing.
I was expecting myself to go far in this tournament, especially with the clay season starting very well for me. But you know, that's tennis. I try to focus on the positive and reflect a lot on this match. First set was good enough for me. Second set, I didn't have the opportunity to break her during the serve, which made it very difficult for me to stay in the match.
In basketball news, Zamalek, U.S. Monastery, Yaounde FAP, and Petro de Luanda have all qualified for the semifinals of the Basketball African League following their crucial victories at the weekend. Tunisia's U.S. Monastery confirmed their last four ticket on Sunday after narrowly overcoming Cape Town Tigers of South Africa 106 to 67 points to make it two wins in a row, while Zamalek also maintained their perfect record with an effortlessly 66-46 win over ESLAC on Saturday. FAP from Cameroon and Petro de Luanda were the first team to reach the knockouts. U.S. Monastery will now meet Zamalek, one of the title favorites, while the other semifinals on Wednesday will see Petro de Luanda taking on FAP. The Basketball African League president, Amadou Gallo Fall, is excited over the quality of games played so far at the playoffs.
The competition on the court has been of top level. Engagements with our fans have gone up fourfold compared to last year. All in all, it's been a very, very positive experience.
And now to athletics, where Eric Kiptunui and Stella Barasusio will lead other Kenyan marathoners at this year's Commonwealth Games, slated for July the 28th to August the 8th in Birmingham, United Kingdom. The team of eight marathoners are setting for themselves the target of winning the highest number of medals for Kenya. Paul Tegart, National Olympic Committee of Kenya president, himself a one-time marathon champion, is confident the marathon team will improve on their previous performance at the Games. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voaafrica.com. Connect with us on all social media platforms. We are on Twitter, Instagram, and on Facebook. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a great week ahead, Africa.